yesentebe wabakosefu wane jenja musembi ya muzamiro abazadde abagamenti obudde buno mwina okubera nti abato mube waliza dalo genda abanonyo buluji babunonyeza na dalaba na begwanga abaliko obulemu olensonga nti abana abo bali nyibwa oluusi ne batandika okubera nga babafutyankirayo kebabeera abaana batongo yagala kulenga mulamu tomukkiriza genda na mpuyiriro z'abanoonya bululu asigalewo ewaka. Waluwa abaana begwanga batawulira abaana abatalaba, waluwa abaana balina ebizibu eby'enjawulo ku mibiri gyabwe, nga singa anaabeera ng'agenze mu mbeereza agenda kubeera ng'asanga obuzibu n'okukaluubirizibwa, kale buli amuyina mukuumira ewaka. Okwogera ebigambo bino babadde batongoleza ddala eggaali eziwerera ddala nkaaga ezigenda okuweebwa abakosefu era nga ba bicycle be bataddemu ensimbi mu kyebayita enteekateeka yaabwe ng'emikolo gibadde ebutagaya mu jjinja y'ekyalo. Era lamanzaani oludda abaddeyo musembya muzamiru ng'alabula abazadde.
Kino ekiseera abaana bali kwira, ndikubiriza abazaire mukuuma abaana bulungi abaliko obulemu, biseera bya kampeyini bya bululu, abaana abo batajja mu ikukumbire yakunonereza ababali kunoonya obululu, bayinza ofunirawo obuzibu kuba eri abaana abatabona, eri abaana abatoogera ba kiggala bayinza kujja mu ikukumbire bafuna obuzibu. Ekyo kyonna kituleetere emitawaana.